DatimSafi.com. Here is chocolate flavor. Danny Shop on records. Best not so. Hey, want me take off? Stick here, he.
Nalewa pombe, pombe, pombe. Navuta shisha, shisha bange. Mala, mala. Kawe pambo ndani umerogwa we nikupende bila pesa we ujinga uo sina sina na mtakutema
Chekwa, tafuta hela kivyovyote vile, tena bila kuchoka. Upendi madharau, tafuta hela ili upande dau. Kweli we nilinyang'au, unataka simu umepauka pau. Akuheshimu nani na weka puku, akupende nani na una kitu. Asi tunabare bidet, ukizipate njujunge. Everyday is a holiday, if you got my name, if you got my name. Every day, if you got money, it's a holiday.
Aye.
Samba.
Ooh-wee.
Where ya wena?
Kukuka.
Ah, wena.
Vumba.
DatimSafi.com.